money, money, no.
Ecobee.com.
Chano umba bavuka kwa marira y'umugabo atemba je munda Yesu rukundo rwanje ko rwabarutemba rugana he yabaga rwisukaga iwawe umutima wawe kwaba waruzuye amarira narize ngo duhuze umutima wawe kwaba waruzuye umbivamo umbijyamo umutima wawe kwaba waruzuye sobanukiwe neza urwo ngukunda udahari sinabaho nuzuye Sinzirukansa mahitamo yawe Nzakugenza gake nzaba inshuti yawe Ndabizi inkovu wagize neza sibangana Nzakubera umwambaro ugukwiriye Ese uranyumva, ese urabibona Umutima wawe waba waruzuye Amarira narize ngo duhuze Umutima wawe waba waruzuye Umbivamo, umbijyamo Umutima wawe waba waruzuye Sobanukiwe neza urwo ngukunda Udahari sinabaho nuzuye Amarira narize ngo duhuze Umutima wawe waba waruzuye Umbivamo, umbijyamo Umutima wawe waba waruzuye Sobanukiwe neza urwo ngukunda Udahari sinabaho nuzuye
Ecobee.com.